Washa leta ya mapenzi ila bado mistaki. We baby unanitoshea, my sugar mami mistaki. Unavyo nimegea na kula kama sitaki. Wala unanijulia, nasi wapi nafasi. Napenda utauzidisha kama sabati. So baby stay with me, you're my G. I like the way you call me halfway daddy. I say baby, baby, you're everything so in girl. Sura yako ndo inanifanya paka nikikuona moyo wenda resi. Tapadi ndo inanifanya paka napumua najiona mwepesi. Oh girl wendo unafanya watu wa pembeni wanione crazy. Oh girl wendo unafanya you make me lose my mind. Oh yeah, many many things on my mind. Bila nikifika kwako haueni. I don't want nobody by my side. Nipo serious, fuck si pretendi. Many, many things on my mind. Dila nikifika kwako haueni. I don't want nobody by my side. Nipo serious.